Mumala bannakye obatakabanira okutumbula ebyobulamu bazzeemu okulaga obwetaavu obw'okubangula bannansi kabi akali mu nkozesa embi y'eddagala lya antibiotics ekivuddeko obuwuka obuleeta endwadde okubanga bwaguba tebukyawulira ddagala kye bayita antimicrobial resistance. Bano nga bakulembeddwa aba Community Health and Information Network chain mu bufunze bagamba nti Africa esimazi ng'asingamu ekizibu kino ng'ebitundu 27 n'obutundutundu 3 kuli 10 ku buli bantu 10,000 bafa olw'ekizibu kino eky'obuwuka obutawulira ddagala nga bano basinga abafa mu Kenya akafuba n'omusujja gw'ensiri ng'obagasse. Regina Kamoga akulira chain ategeeza nti okuziyiza kaakano kwe kwetaagisa olw'okwanganga ekizibu kino okuyita mpende ez'enjawulo omuli okugira obuduuka obutunda eddagala. Si buli limu nti litundibwe buli kikako so okwongera okulungamya enkola y'emirimu egy'abasawo.